kumbuka those times. Back on the bench, nigga, Nicky wanna rhyme. Nigga, promise my mama that I always be a soldier. Forget about the drama, where my life become better. Maisha yako bomba sasa,
sababu ya music.
Nachendi dola we kila saa, niko na tagi kubwa kita. Hakika nyota yangu inanga. Legend dog, watch a legend dog. Legend dog, tough to legend dog. Legend dog, watch a legend dog. Legend dog, tough to legend dog.
Niko studio na shika mic, nakenda miza zivocalize. Naziona pesa, music. Ja please bless my music. Ola nicho pesa, pesa.
Zile haso mtu sita kwenye geto tukumtantu na haso maisha plana tuja setu, setu.
Sababu ya music.
Chendi dola we kila saa, niko na tagi kubwa kita. Hakika nyota yangu inanga. Legend dog, watch a legend dog. Legend dog, tough to legend dog. Waka tuko home kwa mama unafanya homework. Mini kumtani na safu wanapiga road work. Dingi mshara hautosh mama mama nyumbani suppose. Hakuna Christmas wala Easter, nchisha kitanda kimoja. Now my sisters, the mola pekendo, and I do a wapin lipo toka. Kiasin licho sota, na fasin lizo kosa. Wapin lipo gota, na na fasin lizo tosa. Washa ziba promo, ila risk ndo hakuweza. Wakataka bill na slaba ninge teleza. Na silipi di kisas kwa kwa chonge ya jeneza. Koda lo wanyima sense, ndo lo fanya mikuweza.
Niko studio na shika mic, na kenda miza zivo kutais. Nasi ona blessa, music. Ja please bless my music. Ola nicho blessa.
Legend dog, legend dog, tough to legend dog. Legend dog, watch a legend dog. Legend dog, tough to legend dog.
Studio na shika mic,
shika mic.
Na miza zivocalize.
Nasi
ona pesa,
music.
Ja please bless my,
bless my music.
Ola nicho blessa,
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 music.
Studio na shika mic,
microphone.
Miza zivocalize. Nasi ona pesa.
Touch, touch,
touch. Mnyama kama T-Touch.